kal fadhiga 7aad ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa si rasmi ah uga furmay xaruntan 15kii bishan shirka hor u dhaca ayaana soo socday 22kii bishan hase yeeshee 3 maalmood la soo dhaafay ayay shirarku xoogoodu halkan ka bilowdeen kana socon doonaan 7aadkan oo dhan 107 madaxweyne iyo ra'iisul wasaareyaal ka socda 193 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo wufuu ay kala hoggaaminayaan ayaa ka soo qayb galay shirkan taasoo ka dhigan in 900kiiba hoggaamiyasha dunidu ay mar qura marti ku yihiin magaalada New York shirkan ayaa hoggaamiyasha dunida la filayaa inay isla meel dhigaan talaabooyin cusub oo laga sii amba qaadayo guulihii laga gaaray iyo casharadii laga bartay 8 qodob ee higsiga yoolka 100kunleyda ee la dagaalanka saboolnimada iyo horumarinta ee ay dunidu dhigatay muddahaatan laga joogo 15 sanadood. Haatan, yoolkaasi oo marka la soo gaabiyo loo yaqaanay MDG ayaa waxaa magaca ahaan lagu bedelay qorshe 17 qodob ka kooban oo isugu jira kuwa cusub iyo kuwa hore oo lagu magac daray sii xajinta qorshaha horumarineed ee suurtagalka ah ee dunida. Sustainable Development Goals oo loo soo gaabiyo SDG ahdaaftan la higsanayo waxa ku jira nabadgelyada iyo amaanka dunida oo ay ku jiraan hawlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ay meelo dunida ka mid ka wado xuquuqda aadanaha iyo dawlad wanaaga dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ka hadlay qorshahan oo jimcihii la soo dhaafay ay madaxdu ansixiyeen ayaa yiri
This is not an agenda for someone else it is a promise by world leaders to everyone and everywhere 17 sustainable development goals
ma habu yiri qorshe ama ajenda ay cid kale leedahay waa balanqaad ay hoggaamiyasha dunida u qaadeen cid kasta meel walba ay dunida kaga nooshahay waana 17 yool oo ay dunidu higsanayso in la gaaro buu yiri ama wax laga qabto badankood 15 sanadood ee soo socda waana qorshe nagu hagi kara buu yiri dariiqa barwaaqada iyo horumarka madaxa shirka golaha guud ee qaramada midoobay Mr. Morgans Lakatoff ayaa sheegay in madaxda dunida looga baahan yahay inay talaabooyin u qaadaan sidii loo xalin lahaa colaadaha ka holcaya dunida waxana uu si gaar ah carabka ugu dhuftay mushkiladda qaxootiga ka soo cararaya dalalka bariga dhexe Afrika iyo meelo kale oo dunida ka mid ah
The situation of refugees and migrants crossing into Europe from the Middle East and Africa is of serious concern. This is a global crisis.
Waxa uu yiri xaaladda qaxootiga ka soo talaabaya Yurub iyo bariga dhexe ee ku soo qulqulaya Yurub waa mushkilad la soo daristay dunida oo dhan. Xalkeeduna wuxuu ku jiraa buu yiri in dunidu ay si midaysan u wajahdo. Maanta gelinka dambe saacadda xirifka bare ee Mareykanka ayaa madaxweynayaashu ay gudagali doonaan dooda golaha guud ee qaramada midoobay iyadoo marka hore ka dhageysan doona xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon warbixintiisa sanadlaha ah ee hawsha ay qabato qaramada midoobay dhinaca Soomaaliya waxaa jira shirka garab dhacaya shirkan golaha guud ee qaramada midoobay oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya oo maanta dhacaya si wada jir ah ay u hoggaamin doonaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon maalinta jimcaha ay soo socotana waxaa lagu wadaa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid uu khudbada Soomaaliya ka horjeediyo golaha dhinaca kale shirkan waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay dhaqdhaqaaqa magaalada New York waxaan taaganahay bartamaha fagaaraha Times Square ee magaalada New York oo ka mid ah isgoysyada ganacsi ee ugu waaweyn dunida uguna mashquulka badan fagaarahan waxaa lagu naaneysaa wadnaha dunida waxaa sanad walba halkan dalxiis uga yimaada dunida dad lagu qiyaaso 330,000 oo qof iyadoo in ka badan 460,000 oo qof dad lagu qiyaasayna ay maalmaheeda ugu mashquulka badan maraan wadooyinka ama isgoyskan Times Square sida marka shirarka golaha guud ee qaramada midoobay uu halkan ka socdo oo kale sanad walba halkan ilaaye inta ishaadu qabato cirbadii aad tuurta dhulka kuma dhacayso dadka goobaha ganacsiga kula halkan oo aan qaar kala sheekaystay waxay ii sheegeen in maalmaha ugu mashquulka badan ay ka mid yihiin maalmaha shirarka golaha guud ee qaramada midoobay halkan ay ka socdaan oo dunida oo dhan madaxdi ka socota imaanayso iyo waliba jaaliyado iyo dad doonaya madaxdaasina halkaasi ku arkaan jeedka ku xeeran xarunta qaramada midoobay ayaa lagu arkayaa ciidamada booliska New York iyo gawaarida hay'adaha amaanka ee Mareykanka oo ku jira feejignaan dhinaca amniga ah jeedka qaar ayaa gabi ahaan laga xiray gawaarida oo aanay mari karin halka kuwa qaar laga furay hal layn oo qura taasoo saameyn ku yeelatay isu socodka gaadiidka ee magaaladan inteeda kale Maxamed Culad Xasan xarunta qaramada midoobay New York